chamna 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 bikunda nibyo kunda ololo nibyo kunda tabla 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 DJ chamna 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 bikunda tabla 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 DJ chamna 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 bikunda.
All right,
unpe chance yendo mudansi ayaka from some squeeze ham with this musician in tera yakamna mutichi rangu ziro muni kwa msenya habichi ziri asumidonga kalolina da bichi ya flow ni jitanga pasta haplichi mwene bypass orgas attempted to touch mechuru njwono mzichi imba kundanga sweetie yonka kuromba laka tapi mka muskati I don't have what put all like a sati yonka sabi kamanta kaba honga sumati but don't see me humble like a blessed plane wars and fire vitamatika ivani even more dangerous like a lion I look da bichi ni mbambi na line one man your rap second look tera because you find it I know gamba this is my second tune don't put right beat more than batuni habichu no mzito miso kanya wa sanenga like you coin me yes automatic da rapa nivyo kunda ololo nivyo kunda tabla 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 DJ chamla 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 vikunda tabla 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 DJ chamla 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 vikunda nivyo kunda ololo nivyo kunda Tabla 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 DJ chamna 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 vikunda umziti na bichino hata lukuvikunda na mnongo mulikampa last day Uganda abasikazo gatu wake usubira hamakanda naba mzei ni wavikunda no wanda ichuwe jirani yowe watu wa munda itamati ya rapa I don't fear mama nya rap selini fukela everywhere nago mwotama kuchevela kumpaka ya ini mbio kwe panka divinu mkulu wa kwaya umchavi chino mzichini kwa tawasika nebendela kevya fayo nchirioni mkola kevya hitia one two bridges and chirioni mkuletela mabalu kumkunda mkulete tujende hawa mbaga nekangu wa tera vichina wasika zile pate za haga utamati fefe nimba nimba changa changa follow me like a comment and make it taga nivyo kunda ololo nivyo kunda tabla 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 DJ chamla 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 vikunda tabla 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 DJ chamla 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 vikunda nivyo kunda ololo nivyo kunda tabla 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 DJ chamla 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 vikunda. Mutakangana na webe na gamba tabla na dot com follow me on your flow fitero maleti ni afom umusichi na bicha gaini lbevi ya afom abasigazo bantu mararana vyo mbedroom yeye serizari ya wakuzarugwa baby boom kendo kule research odete the field to form wasangabi na gamba tibyo manyangu tini mfumu amazuma kanga gambenyo uwae ndo nikemu choku mpemele choko mpereza wa demu umusichi ni mutada letre vilinga domu aiso vayomu mamanyomu ya choka kuro classroom alaka kumakache kiyo teke bass drum my colorfology pereze mbesongore musinemu jango my chunga choko na za ear drum abichunga sio mchunde mna za bamu abasigazi basamari watomere na za ha mka vita matki nimba nimba changa changa kama tatu chigaga waga wanye gavira kuzatu yurusani vya wenye bambiro in form of tattoo kachonchore kaka ino respect the kia wakuna watusi nivyo kunda ololo nivyo kunda tabla 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 DJ chamla 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 vikunda tabla 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 DJ chamla 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 vikunda nivyo kunda ololo nivyo kunda tabla 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 DJ chamla 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 vikunda tabla 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 DJ chamla 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 vikunda nivyo kunda ololo nivyo kunda tabla 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 DJ chamla 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 vikunda tabla 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 DJ chamla 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 vikunda.